madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa xiriir diiran la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan intii lagu jiray xilligii hore ee xafiiska hayay. Hadda iyadoo Trump uu ku soo laabanayo xukunka, siyaasad qeexayaashu waxay sheegeen in hogaamiyaha Turkiga uu arko arrintaasi fursad. Masud Kasin oo ah lataliyaha madaxweynaha Turkiga waa brofesor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah, waxna ka dhigay jaamacadda iyo Yeditepe ee Istanbul.
Labadan hogaamiye ee soo jiidashada leh ayaa furi doona wadooyin iyo albaabo cusub, keliya ma aha Turkiga laakiin NATO, Ruushka, iyo siday aniga ila tahay haddii ay sida ku sii socoto Turkiga iyo Maraykankaba waxaa laga yaabaa inay joojiyaan dagaalka Ruushka iyo Ukraine.
Erdogan waxa uu damcay inuu door ka qaato joojinta dagaalkaasi iyadoo la eegaya xiriirka dhow ee uu la leeyahay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, xiriirkaasi oo dhaleeceyn kala kulmay saaxiibada Turkiga ee NATO. Trump ayaa ololihiisa doorashada ku ballanqaaday inuu si degdeg ah u soo afjari doono dagaalka Ukraine. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hadafka uu la jaan qaadi karo ujeedooyinka Erdogan ee ah in la joojiyo khilaafka oo loo arko dhexdhexaadiye muhiim ah. Asle Aydin Tasbas waa falanqeeye ka tirsan macadka Brookings ee New York. Trump waxa uu riixi doonaa wada xaajood laga galo dagaalka Ruushka iyo Ukraine, waxaana filayaa inay taasi tahay waxa uu Turkiga mar walba door bidaayay. Runtii madaxweyne Erdogan waxa uu doonayaa inuu door ka ciyaaro taas, door muhiim ah oo marti gelinaysa wada xaajoodyada suuragalka ah. Laakiin wixii intaasi ka dambeeya waxa uu ciyaarayaa nuuc ka mida doorka fududeeyaha wada hadallada. Mudnaanta muhiimka ee Erdogan ayay falanqeeyayaashu sheegeen inay eegi doonaan madaxweynaha cusub ee Trump si loo soo afjaro taageerada militariga Maraykanka ee ciidamada Kurdiyiinta Suuriya ee loo yaqaano YPG, kuwaasi oo la dagaalamaya kooxda argagixisada ee IS ee Suuriya. Ankara ayaa kooxda YPG ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxda Kurdiyiinta ee PKK ee dagaalka kula jira dowladda Turkiga ee ku sugan koonfur bari Turkiga. Aydin Salsan waa diblomaasi sare oo hore oo Turki ah, kana soo shaqeeya gobolka.
Erdogan thinks that as himself, Trump too is a pragmatic leader.
Erdogan wuxuu u maleynayaa in si la mid ah naftiisa oo kale Trump sidoo kale uu yahay hogaamiye macquul ah si uu uga tago mabaadiida ama siyaasadaha soo jireenka ah in labada dhinacba ay gaari karaan heshiis iyadoo qolaba ay wax ka tanaasulayso waxna helayso.
Laakiin dadka siyaasadda indhe-indheeya ayaa sheegaya in dagaalka Israa'iil ay kula jirta Xamaas iyo Xisbullah uu halis ku yahay xiriirka Erdogan iyo Trump. Trump ayaa si weyn u taageera Israa'iil halka Erdoganna uu taageersan yahay Falastiiniyiinta. Murad Aslan waxa uu ka tirsan yahay hay-ad ka shaqeysa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo cilmi baarista bulshada oo ah hay-ad markaasi la fakara oo ku dhow dowladda Turkiga wuxuuna leeyahay.
Inkastoo Trump uu si wanaagsan uga hadlay Erdogan, miyaad isku hadlayn kartaa isaga? Tusaale ahaan, waxaa dhacaya haddii ay sare u kacdo xiisadda Bariga Dhexe, iyadoo dhanka kalena ay sii xoogaysanayso kala qaybsanaanta Israa'iil iyo Turkiga oo haddaba muuqata, iyo dhanka kale habdhaqanka Trump. Aad bay u caddahay in maamulka Trump uu u hanjabi doono Turkiga.
Inkastoo falanqeeyaashu ay leeyihiin Erdogan waxa uu fursad u arkayaa mar labaad, madaxweyne Trump isla falanqeeyaashaasi ayaa sheegaya in caqabadaha jiraahi ay ka dhigan tahay in fursaddu aysan ahayn kuwo aan halis lahayn.